maisha yangu ya kutukuza Yesu, nafsi yangu ya kutukuza Yesu. Mommy shocked. Nafsi yangu ya kutukuza Yesu. I'll do it from the top again. Maisha yangu ya kutukuza Yesu. Nafsi yangu. Nafsi yangu ya kutukuza Yesu. Maisha yangu, maisha yangu. Nafsi yangu. And that's what I'm going to sing. Wangu wa peke, twachitaji piki yako. Nafsi yangu ya kutukuza Yesu. Wangu wa peke, twachitaji piki yako. Nafsi yangu ya kutukuza Yesu. Wangu wa peke, twaje chache piki yako. Nafsi yangu. So I want you to sing it like you mean it right now. My life will worship you, Jesus. Wangu wa peke, twaje chache piki yako. Nafsi yangu. I'll sing it in English so you understand it also. You are all that I have. You are everything I need. Nafsi yangu ya kutukuza Yesu. You are all that I have. Nafsi yangu ya kutukuza Yesu. You are all that I am.
You are all that I am.
You are everything I need.
You are everything I need.
Nafsi yangu.
Nafsi yangu
ya kutukuza Yesu. You are all that I am.
You are all that I am.
You are everything I need.
You are.
I will be singing and dancing, exulting for the rest of eternity.
Because they will call you fruitful. Laugh, oh!